percented by Kaan Hamidji Thavi.
Jala sanam, wa